bangal ciutali ɗi sabuji ɗi famɗi fuf yo tati ana wodi tiɗallaji hakkunde yimɓele koye mun en e misalo son takile laamu tumbutu toon ana wodi don tiɗallaji hakkunde jaleñi wiliɗi e kabaru wuteji jeddaɗi on dulla wiide yimɓe mairi ɗiɗon cuutama ɗum walda e hipkugoji sambinoji mursere yonkiji souvent c'est
saatu jawdi woni ko tewtete le suutagol yimɓele ɓe yella wona guɓɓe jogiɓe kaɓɓorɗe woni cuuɗotoɓe caggal majjina
ban goto yo ban goɗɗo yo on sabi ko ɓuuri hewde yuɓɓugol kalisi yo banggal ti Allah hakkunde yimɓele koye mum en ana wara jonte ɗiɗi hannde e misalo le laamu duwanza neɗɗo suutama cuuti mo ɓeydun wajjibini yo sakira mabɓe yoɓɓa millioji tati kalisi sefa caggal kaldal ɓe garti e millioji ɗiɗi ko ɗum yoɓɓa ko wonko yoppita ndenno yo golleji bandiyako yimɓele moɓan jawdi e ley muɗum hono mbimini ana wari ɗum sifaji goɗɗi ɓiliɗi e kabaru wuteji e misalo maire Tumbutu ɗo e juuɗe fa hannde sabi tan goto foof jaɓanali subagol makko
gonga jawdi joɓeteni ɗi ana wawi wallude terroriste en ɓe na jihadinkoɓe daranade hoore muɗum en so ɓami fa ɓe mbawa nanguede yalla ɓe mbawa haɓeden
goto foof no yoɓa kalisi leyɗe France Allemagne Suisse Canada ɓe foof no joɓa kalisi leydi wotiri ndi fa hannde jaɓata yuɓude kalisi yo Grande Bretagne e ley laamu atité kamɓe britannique en ɓe calki noon yoɓɓude kalisi yalla neɗɗo mabɓe na yuppite cuutimoɓe cakkiti masimbinde mo e ley saha leydi ndi nden holtinde yo kalisi yoɓata kay haala mum wala goto foof no yoɓana kalisi ɓeɗo jadinkoɓe yalla yimɓele mabɓe no joppite
le leydi mali ndi suutagol ngol ana waɗa le wakkati no haaɓo gonduɗo hakkunde neɗɗo mo kaɓata mo a yiyata wondi wadde yella jamarde wawa faabade ɓe le haaɓo ngon
soni on darti faaba jamarde nde tawi maggal patɗe ngala toon peƴaɓe laamu ngala toon an tiiɗi kabar muɗum heeɓa laawu
so noon ɗum wordi ɗati hoɗi wonto mbawɗi hunchande hoore rafi ndenago o
ana hani alahaali hakkika gonɗi toon ɗi gattina hakkillo sanne
min taykike adadu yimɓe bartotoɓe ana wondi ɓeɗade le leydi ni e juuɗe ma hoɗum saabi ɗum
won yimɓele mbartiɓe ley laamu sigu ley laamu motti ɗum aɗa wara jonte ɗiɗi hannde hana feƴƴiɗo bonadaji ɗi fof ɓille e kabaru wayde ndenago